Ngiqale ngamakati amancane ngigcine ngembodla Stefe ngizokudla ngikwehlise nge-Red Bull mese ngiyabhodla Coma jonga Stefe uwekho uyafosa bopha nge-dread lapha izulu ucela ushwele uzize umbosha nguthisha wabafundi ngishoda nge-degree mdlwembe ucathi uzonquma etrekini sihlama ungawuphethe nommese amasokisi aveza amaveji abhokile amansense winyoni sani ngikubulala ngesitilingi esinamazenge ngithemba labahlwempu kubuzwa kumina ukulamba kwenu ngihlale ngipheka ngushepho nswempu kubuzwa kumina ukubhayitha kwenu madolo wintwana uqala ukurapa sikhathi ngizitshwa mina my copy I'm your father, kwena ngizizwa mina You following my footsteps Uzilandelela ubaba, yeah, we boom But angithuki, angilibalekela ubala Wabalekela intwana esikhela, wabalekela ubala Nakule beat usabaleka, kade wabalekela ubala Okusala yam dope, and angiyiboni, ngiwaphansi Wozala my bro, ngigundi cheese cop Ngamabhazi, uthethi kaka mfo Muthi king po, ugcotshwe ngani Angisebenza, I'm broke, but I kill shows Now we are Sengazidumbu busi, ingane ubizwe Fit my punchline, bro, you need to grind Ingane ayifidwa, ngewanda Listen, I'm your father Speak to your mother if you talk about my name she gonna scream very loud Ayimake 17 engathi usupha phaka kakhulu phindisa ibhokisi emumva manje umgcwabo ka Big Zulu Noma ubani ongagijima isiba kusona sokupolisa lowo zizwe engathi uyashisa neskim sakho sengaminza Yeah Big Zulu sawbona ya madala kudala baba ngagcina wawusaya ingagara ubhala mzala iphen game yakhe sharp my brother Cela ungkhindela usikuva ngokuxhasa ngokanda kanda Sekushintsha ukudla epletini we Madrid angcolile uma ka Enzo uyayazi ivoice yakho Duncan me orange, busted angkotliwe Uyatrenda kodwa amafruits orikhoda ngawe Wawathola kwimakethe engcolile Nakho usidlala ikhehle emzansi Eliqumbe njenge-bounce The only time you shake your hand Usuke uginqa i-dice Mshove njenge-bike Swenka nange-gown Ama-dread intshebe engcolile Yine-jozi ne-drought Udisa abantu abarongi Bu-right udisa usikuva Tshela ulwandle unkulu Ukuthi ngifuna ukumbhukha mese ngiyamunga Ngiyazi niyasilalela Xosha kuthini i-skill mashoda Chwanela bokumali mese uhamba uthi uyichwanele
nyoka
Nangayincela ngundobe ngifuza ibhaca ngumzimkhulu okwangempela naye mkhulu okwangempela but senqancathwa amarepa usedlala ukuba idlozi akho rap kuyaphathwa amakhehla kuqina icontent Mr. Big King the dopest we need some dope rap think more deep release some dope tracks features on your tracks got you thinking you kill we know that these niggas wrap your ass stop thinking now you dope ass you such a dumbass but I like you my disappointment disappointment I'm not scared I kill with flood rap see my flood rap doesn't allow me to go back you know why I press you hard you're outdated you need to stop Twilight says that I got your bag on you empty when I had this I wish I would have met him cause MC made him The gussy rap never made him Once he wanna umgoma I still wonder how he made it Mina khehla ungithusiki And amadrada akhuntile Ufutho brand hoodie mese ulokhu uzenza into efuthile Ngiyakudla ngikufele and ngikuvungula nge-toothpick Ama-rap anqunywa amakhanda athula inkukhu ayikhuthiwe Angithi udisile manje kuchazana egcineni Stefe lethi dictionary zulu chazana egcineni The only time you diss another nigga Bruce Lee Is the only time you give another mdlandla to me Zulu work boy, West dog, check Your game though I should be game ngaphandle kwami start a fresh let's go tell your fat boy to back off ngiyabona usukhuluphele nezinqa inkulu so can you twerk boss wayigcina usashisa big zulu wakhohlwa iflaska iflow yami igudla uthuva amanzi asetoilet okuflash enkaba ingane ihola amadred uzosala nempandla ngigothi ifakazwa lokho isandla saka left ngesiphandla ngeke ke fana uzosimele ngeke uzosiqede noma ungawushunwe inkabi kuyomela uvele uhlehlele noma usuthwele uhlanyiswa sibumbe ekasi gcwele ngogcwele nongagcwele ngcwele nje sidalwa sami fike kasi lami ngigeqa futhi ngicele Balange pattern uqala ukuza kabi nation balange pattern ngaqala pushing kabi nation ngalange question
ingabe
pattern
futhi ngabe siyacula
what's up with that shit dwala pineapple ngibkhali masa I don't say this pen is expensive a co-print uthe ngeke ugobe uyabona ngiloni rasta so angeke nje ngiphothe ngitsena ke ngiphothe ukuze into nami ke niyibone this is me dubai I've been watching things I've biggest stars ukuphile gasi to industry you've been ambitious you're still ambitious abanyoka man bayeke qala You should be used to snakes Why born in face and nyama? Yeah, I'm saving hip-hop Now it's falling on the wrong hands Kiss you with this truck Was I bull over my dope cats? I hope that I will bring the O's back In the people boom in the number But stop it, say it's not that Nando by biza nge retile See my skin is very hard It can't be like pamba no pete Nga figa check it run As ngwege gen kabi Chuck the team in king is bansam So yege le panse Loko grabby feet inga lambi
It's an upset Stand up I'm out to stand up Stefes kamanzo besathi ngaphezulu kwetaba nje ndenze umfazi wokubona kuzokusaxa ngabe ngangiphela urina yini uhlala bemzondo bezofana nimfoko kaNdobe
Zanga 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 Lutu, Heba Panavazi. I got a matter of Mana Kunzo Yana like Duncan. I hit him by your lay on 20. I eat for the sauce of a fana. Hey, sauce of a fana. She the man of the match. Okay, I'm also the man of this match. Put your hand on your shit, they walk up a face. GER, Skyman, Skibidi.